Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo reka tubareke mu gikurikire
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose muraho neza kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ukwishyira ukizana kw'abaturage kw'abanyagihugu ni ingingo y'ibanze mu mahame remezo y'uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi mu karere k'ibiyaga bigari amajwi ya bamwe mu baturage yumvikanisha ko uko kwishyira ukizana kuvuga icyo umuntu ashaka rimwe na rimwe bitaborohera. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro twasubiyemo cya Murisanga cy'ejo bundi kuwa kane tariki 11 y'ukwezi kwa kabiri.
Mu Rwanda hari bamwe mu baturage bo mu bice bitandukanye babwije ijwi ry'Amerika ko bitoroshye gutanga ibitekerezo cyane ku bintu bitagenda mu gihugu. Bamwe muri abo baturage bavuga ko iyo batanze ibitekerezo inzego z'ibanze z'ubuyobozi bwite bwa leta zishobora kutaborohera bityo bamwe bagahitamo guceceka burundu. Amategeko y'u Rwanda n'amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu ateganya iki? Ese niba abaturage batinya kuvuga iki bari ku mutima itangazamakuru ryo rivugira hehe ibi nibyo bibazo tugarukaho gato mu kiganiro muri Sankwe ijwi rya Amerika mbaye ariko kandi mbere yuko mbagezaho nimero yacu ndagira ngo ntumire umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa mu minsi mikishize niwe wavuganye n'abaturage mu Rwanda abanza tubwire uko icyo kibazo kifashe
Utembereye mu mpande zitandukanye z'igihugu haraho rubanda bakubwira ko gutanga ibitekerezo kubitagenda haba mu itangazamakuru n'ahandi mu ruhame ari ikibazo. Baravuga ko inzego z'ibanze bwite za leta ziba ari hafi zibagwa nabi. Benshi mu bo twaganiriye kuri iyi ngingo badusabye kubahindurira amajwi no kutagaragaza imyirondoro yabo kubera icyoba.
Ukandenga leta?
Yego.
Biragoye. Kuko buriya ni ibintu bikomeye cyane. Nyimbona bigoye kubishobora kujya kugera ingaruka.
Yatifumurenge iyo umuhaye nk'igitekerezo hari igihe ahita yumva yuko ushatse kumuyoboreramo wamubwira aho akaba yanagukubita
hari nabo bigiraho ingaruka zo kwirukanwa mu kazi cyane mu bikorera barimo bakoreraga isuku mu mujyi wa Kigali
aho twavutangiye amakuru bahita baduhemba ko kanya bahita batwirukana
ese iyo batangirukana mbere bakanyirukana ariko navuganye n'abanyamakuru ngo nabashebeje kandi naravugishije ukuri
ngo kujya mwindukira kuri televiziyo mutatu bwene ntese tubabwira ibyo ndabize ambwira gati turagufunga kuko ubu muri kurwanya leta ndavuga ntese ko mumbeshyera ndarwanya leta gute ni intwaro mfite niki
hari n'abanyamakuru bakorera mu Rwanda bemeza ko kuba hari rubanda rutisanzuye byo bigaragara yasabye kutamenyekana
ubwisanzure bw'abaturage mu gutanga ibitekerezo ngabo bugenda buhinduka kera wasangaga ari ibintu bikomeye cyane basa nkaho bifataho ariko uyu munsi n'umuntu asanga natwandusije cyangwa zangingo tuye zazindi n'umuntu atabwiye no kugira ubwoba ugasanga ariko bazifite ubwo aravuga ati ntabwo nshaka nyaboneka ko hagira umuntu umenya ko ari cyo baguhaye iki gitekerezo iyo babaje impamvu zitandukanye bagarukaho ntavuga ko iyo bamaze gutanga ibitekerezo byabo muri media bagakurikiranwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze cyangwa izindi nzego
Edite niba ko yakoreye itangazamakuru Burundi na Congo ubu ari kuri Radio Sango Star mu Rwanda ahamya ku bwisanzure ku baturage b'ibi bihugu butandukanye cyane kandi ko bushingira ku muco wa buri kimwe
nk'i Burundi bakunda itangazamakuru cyane abanyarwanda muri bo n'abantu bace cetse kugira ngo uzamuvanemo ijambo ni ikibazo bigaragarira niyo agiye kuvuga ni ikintu kitamugiraho ingaruka ari amakuru buri muntu wese agomba kumenya biramugoye cyane kugira ngo abisohore
warebera mu yindi furuka ariko bigashaka kumvikana nk'amayobera uyukorera muri Kigali imirimo twakwita yandamuke tukimwereka ibituranga yadusabye kubanza kujya kwaka ibyangombwa mu karere akoreramo biduha uburenganzira bwo kumuvugisha ibu bwabyo naho biteganijwe mu mategeko twavuganye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka avuga ko ari amabwiriza yahawe
hari iyo nshoje yakwigomba kugira ngo akubwire ikintu ejo nkasanga ari njyewe ntangitwagwe mu mutima
barabavugije se
waratubujije se ibyo ni ibanga rya muhinzi ibyo naha wango hari abantu baba barahanze tugira ikibazo tukabahamagara katugira ati ubu nitwe tumwohereje ujya kubaza umusubizi
si bisanzwe niyo uri mu kazi kawe
reka da hari ibintu bo baba bibereyemo bacunga n'akazi kabo kugira ngo adapfa ajye barampamaga baransobanurira ni amanini meza
ntitwahagarariye aho ibisa n'aya mabwiriza muri uku kwezi kwa kabiri turimo twongeye kubibwirwa n'utwara abagenzi kuri moto nawe mu mujyi wa Kigali
nka koperative mbere barabidukangurira cyane ku buryo turi hejuru ya moto ntabwo ubuze utwaye ushobora gutwara umugenzi ari nk'umunyamakuru agiye gushaka ahantu amakuru ariko ayo makuru ntaza gusanga ya makuru agiye gushaka ntago arayubaka ahubwo arasenya icyo gihe hari inzego zibishinzwe nahita nzibwira
umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda wemereye ijwi rya Amerika ko hari ibirego by'abawugana bavuga ko bahohoterwa bazira gutanga ibitekerezo ushimangira kuziza undi bitekerezo by'abarenga kubiteganywa n'amategeko madame Ingabire Makiru ukuriye umuryango agira inama abahohoterwa kugana inzira z'amategeko
cyo duhora dushaba abantu bibiceceka ibyo ubukwiye kugenda ukitabaza ziriya ngingo z'amategeko n'amahame mpuzamahanga ukabiregera ndetse nimba wowe wumva utabasha kubiregera ku bwawe ubukwiye kuza ukitabaza inzego zabigufasha ngo hari n'abamaze kuza ndetse aje akakugaragariza ko azira ko yatanze ibitekerezo icyo gihe umufasha gushaka ibimenyetso hanyuma akabiregera
kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru abategetsi mu nzego bwite za leta bireba ntibyakunze kuvugana nabo amategeko y'u Rwanda ndetse n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ntakumira uwo ari we wese mu gutanga ibitekerezo igihe bidashishikariza bamwe kwica abandi cyangwa se bya biba inzangano zitandukanye abantu akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze cyane Eric bagira ubusa abatwumva mwese rero aho muri mu Rwanda mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari ku buryo bwaguye Afrika y'uburasirazuba hirya no hino ku isi muratumiwe ku ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga kuvuga icyo umuntu ashaka ni uburenganzira kwisanzura amategeko arayu Rwanda ayu Burundi amategeko mpuzamahanga arabyemera niyo mpamvu twabatumiriye impuguke haba amategeko ndetse no mu mwitangazamakuru ahubwo n'uburenganzira bwa muntu duhere kuri Professeur Dr Kayumba Christopher ari kuri telefone ari mu Rwanda Professeur Kayumba muratwumva neza
Yego turabumva karekezi
amakuru menshi y'imisi y'umwaka mushya
amakuru ni meza umwaka tawutangiye neza mwe mumeze mute
natwe turaho bisanzwe hano Washington mukurikira ikibazo kijyanye no kwisanzura mu gutanga ibitekerezo mu Rwanda ni ikibazo kiri muri Afrika ku buryo bwa rusange mu Burundi kirahari mwe iyo mwumva ko abaturage batisanzuye mbese rwose ko baryumaho ntibavuge nibitagenda mucyumva muti
niba koko kuko amajwi nayumvise niba koko icyo kibazo cyo kutisanzura mu gutanga ibitekerezo ari cyo mu Rwanda nibaza yuko byaba ibintu rwose bitumvikana kubera impamvu eshatu icya mbere mwahoze muvuga amategeko mpuzamahanga abyemera chapitre ya 16:19 y'amasezerano mpuzamahanga arabyemera chapitre nanone ya 19 ya ibyo bita civil point correct ariko nanone no mu Rwanda ugiye kureba mu Rwanda itegeko nshinga ingingo ya 34 itanga uburenganzira ku buryo busishyuye ugiye kureba itangazamakuru itegeko rigenga itangazamakuru ryavuguruye ubu ngubu muri 2013 nabyo irabyemera ndetse hari n'itegeko riha uburenganzira umuturage kugera ku makuru yose ashaka niba rero koko hari umuturage ubuzwa gutanga igitekerezo ndetse cyangwa akaba ashobora kubihanirwa ni ibintu rwose bitari byo nibaza yuko ibyo bintu niba ari byo byakemuka nk'uko Ingabire Makiri yabivugaga abo baturage bagannye inzira z'amategeko kuko birahanirwa nta muyobozi n'umwe ushobora kubuza umuturage utanga igitekerezo cyangwa ngo akibuze
ahubwo kuri iyo ngingo muzamuye Professeur Kayumba mwumvise mu nkuru tuvuze ko umunyamakuru wacu yagerageje no kuvuga n'abategetsi ikibazo gishobora kuba kireba uravuga abaturage ko batavuze ariko n'abategetsi yifuje ko bagira icyo babivugaho nabo ntibavuze
niba koko umunyamakuru yarashatse abayobozi ngo bavuge kuri icyo kibazo ntibavuge uyo muyobozi yishe itegeko kuko hari itegeko bijanye n'uburenganzira bw'umuturage ndetse n'umunyamakuru kugera ku makuru byatowe mu 2013 byo bita access to information, bitanga n'ibihano ku muyobozi udatanga amakuru cyangwa wanga kuvugana n'abanyamakuru kandi abihemberwa, wanga gusobanura ibyo akora n'uko abikora kandi abihemberwa. Nibaza rero yuko ahubwo n'itangazamakuru yakabaye riva hasi rikagaragaza abo bayobozi bandi, aho kuvuga ngo twavuganye n'abayobozi ukabigira mu buryo bwa rusange, byaba ari byo tuvuze twashatse umuyobozi ushinzwe iki ukora hariya ntitwamubona. Tukabavuga kubera yuko hari amategeko abahana agashyirwa mu bikorwa tutabagaragaje, bakomeza kubikora bakabyitirira leta cyangwa bakabyitirira igihugu, kandi ari umuturage ari umuyobozi wishe amategeko
kugitike. Ye, niba mbumva neza Dr. Kayumba Christopher, icyo muvuze nuko no uburenganzira bw'umuturage kugira ngo atange igitekerezo cye uko abyumva kandi nta kwishisha, hakaba hari inzego iteganyije ko atanze igitekerezo n'icyumvikane ko yakwitabaza izo nzego. Murongera muti ni inshingano z'umuyobozi uwo ari we wese yuko agomba gutanga amakuru, cyane cyane ko umuyobozi uwo ari we wese burya ni umukozi w'umuturage muri demokarasi. Naho ngaho bihagaze?
Yego, nibyo koko, ahubwo hariho n'iryo tegeko rihana umuyobozi wanze gutanga amakuru. Hariho n'urwego babishinze, urwo rwego n'urwego rw'umuvunyi. Urwego rw'umuvunyi rubaye ntacyo rukoze, hari n'inkiko zisanzwe. Kubivuga rero gusa nibaza yuko atari byiza, ahubwo abanyamakuru bakabaye bagaragaza abo banga gutanga amakuru uko barishe itegeko, kandi abayobozi bose barahira ko batazakora akazi gusa, ahubwo bazubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Utatanga rero amakuru aba yishe amategeko, ni ukuvuga yuko aba atatiriye igihango ibyo yarahiye kuzakora.
Murakoze cyane, nizeye ko batwumva. Nibutsa batwumva ko iyi ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC, ni ikiganiro murisanga aho muri hose mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi ku isi. Kuri telefone uwa mbere yatwumvise Laurent Nduwayo, wowe uratwumva?
Ndabumva cyane.
Ikaze kuri rya Amerika, urakomeye cyane?
Urakomeye kabisa
rwose, Imana ishimwe. Uratwumvise, ufite amakuru yacu n'ibiganiro twatangiye tuvuga ku burenganzira bwo kuvuga icyo umuntu ashaka hano kuri Radio Ijwi rya Amerika nawe isanzure. Dufite Professor Christopher Kayumba ari mu Rwanda.
Ni kuvuga tugageze kwa uburenganzira bwa kiremwa muntu, arafite uburenganzira bwo gusiga igice cyose yumvira, kandi ni kimwe mu ngingo dushobora gutuma igihugu gitera imbere. Ariko ikibabaje ni uko agera igihe umunyagihugu umwenegihugu afite igitsindiro cye, hama hakagera ko aca yiga. Icyo kintu mu makungu no mu mategeko yo mu makungu yo ku isi yose, ni ukuvuga iryo tegeko ntaho rigeze rikaba ko umuntu afite igitsindiro cye agaca yiga. Kandi ikintu yari cyari kibonekeje, hageze mu gihe cy'amatora, hageze kondo umunyagihugu, baramwegera bakamushaka ko rya jambo, ariko hageze gusiga igitsindiro cye nawe akamwibuka ko bakamwiga. Bagadutera akama abategetsi bo mu aka karere bahindura iyo ngendo, kuko uguhana hano ibyingiro ni inkingi imwe mu nkingi zituma igihugu gitera imbere.
Ndagushimiye cyane rwose, nizeye ko byumvikana. Dufite undi muntu telefonye, Theophile, watubwira icyifuzo cyawe. Theophile, ikaza kuri Amerika kandi.
Murakoze cyane.
Yego, turakumva rwose, tanga igitekerezo cyawe cy'iyumviro.
Mwanditse ku ngingo mu by'ukuri ibangamiye abanyarwanda benshi hano mu Rwanda.
Yego,
numva nanjye hari igitekerezo nabitangaho. Mu by'ukuri hano mu Rwanda abantu twese tuhatuye, iyo uvuze ikintu kiterekeranye n'icyo ubutegetsi bushaka, bikuviramo ibibazo bikomeye, aho rimwe na rimwe ndetse hari n'abashobora kuhatira. Ejo bundi mu matora niho nabonye ikibazo byantunguye cyane, aho kwamamaza umuntu byonyine kubera ko atari selekisiyone kuri FPR byonyine bikitwa icyaha. Mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri, hari umuntu wiyamamajwe n'abaturage se wiyamamaje, yitwa Etienne Murara. Bitangaza kumva ko bahamagaye ko ari sakirirega ibaye, biba ngombwa baramwirukankana bamujyana kumuhisha ahantu. Abaturage bati natwe ntidutora kubera yuko mutaduhaye umuntu dushaka, bashaka gushyira wabo bari bamaze gutegura witwa Gerard Habyarimana. Bigeze aho nyine bake basigaye bashyiraho uwo nguwo, ariko abantu bose bagize uruhare.
Reka duhe n'amagambo niko Theophile, reka duhe n'amagambo nduva byumvikana. Professor Kayumba, icyo kibazo muracyumva, tuvuye mu bwisanzure busanzwe bw'uburenganzira bwa muntu, iyo ni muri politiki, ikintu nk'icyo mwiye mu cyumva Professor Kayumba muri gisha muri kaminuza muravuga n'abantu benshi bagenda ingamba za leta leta yagombye gufasha abaturage guteza imbere uwo muco wo kujya impaka ikibazo nk'icyo iyo mucyumvise mugifata mute mukivuga iki
nibaza yuko katukatrebe n'ibindi hari ikintu cy'ambere twese tugomba kumenya nuko u Rwanda rufite aho ruvuye mu buryo bw'imiyoborere no mu buryo bwo kubangiza amategeko aho umuturage atarafite ijambo risesuye kugira ngo wubake inzego zikomeye wubake kubagwa k'umuturage nk'uko ingingo ya cumi y'itegeko nshinga bivuga yuko umunyarwanda ari ntavogerwa y'inzego zishinzwe kumureberera nuko haba inzego n'abayobozi babanza bakamenya yuko umunyarwanda ari ntavogerwa niyo umuvogereye ntabwo uba ukoze amakosa asanzwe gusa ahubwo itegeko nshinga ingingo ya cumi ibivuga yuko izo niba ari inshingano za leta n'umuyobozi ariko bya kandi bivuze yuko umuturage agomba kubanza nawe akabimenya hagira umuyobozi utabikurikiza akamurega icya nyuma itangazamakuru na ryo rigomba gukora akazi karyo rikerekana aho ibyo bibazo biri niba kuko bihari aho kuvuga ngo umuyobozi yahohoteye uwo muri iyo ka yahohoteye umuturage akavuga ko yishe n'itegeko nshinga kuko ingingo ya cumi ivuga yuko umunyarwanda ari ntavogerwa n'inzego za leta zose zishinzwe kumwubaha no kumwubahiriza hanyuma nkanongeraho yuko uburenganzira bwo kwishyura ukizana uburenganzira bwo kudahohoterwa ntabwo bupfa kwizana natwe abaturage tugomba kumenya ko tubufite kandi abayobozi bose bagomba kubwubahiriza n'utabwubahirije nta muyobozi n'umwe bahendera guhohotera abaturage
yenda bashimenya
tukabishyira mu bikorwa tukerekana abayobozi bahohotera abaturage nibaza yuko bizacika
ndabashimiye cyane Professor Kayumba Christophe dukomeje kuganira ku kibazo cy'ubwisanzure n'uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu yumva kimuri ku mutima n'ingingo abantu benshi mwatwandikiye muri benshi abenshi bagomba telefone yanyu ntabwo arimo kunyuramo ariko turakomeza tugerageze kugira ngo turebe ko twabasha kuvugana namwe ni ikibazo rero gikomereye benshi gusa icyo nuba mwumvikanisha Professor Kayumba ni uko ubwo burenganzira buri muntu wese aho ari agomba kubuharanira kandi mukagira muti umuyobozi wese aho ari mu Rwanda birumvikana n'ahandi ni inshingano ze zo kumenyesha amakuru y'uko ibintu byifashe mu buyobozi bwe mu rwego ashinzwe kuri telefone dufite undi muntu mu mwaka w'ijuru rya Amerika ni Ramzi ari mu Rwanda uratwumva Ramzi ntago bikunze ariko mbagarukyo gato Professor Kayumba Christophe mwatangiye kandi musobanura zimwe mu ngingo hari itegeko nshinga hari ingingo z'amategeko mpuzamahanga n'amategeko ya Afurika amwe mwakomojeho izi ngingo zose ziha umuturage uwo ari wese uburenganzira runaka kimwe nk'uko twabivuze mu mpaka zabaye mu mpera z'umwaka ushize ku bijyanye n'itegeko nshinga akenshi ugasanga abaturage bagiye gutora itegeko nshinga batazi n'ibikubiyemo murabyibuka mu biganiro twakoze ariko kuri Amerika hari n'abaturage bagiye gutora bavuga ko bagiye gutora abadepite hari abagiye gutora bavuga ko bagiye gutora abayobozi b'inzego z'ibanze hari abavuze ko bagiye gutora perezida ubwe kandi mu by'ukuri bagiye gutora itegeko nshinga ikibazo mu by'ukuri kugira ngo umuturage yumve neza ibi bintu bijyanye n'amategeko byakurwa bite leta mwagiye inama ye kugira ngo umuturage arusheho kumva neza amategeko amugenga gukora byo bifasha muri demokarasi
nibaza yuko icyambere ni uguteza imbere kwiga umuntu akaba azi kwisomera abantu abaturage benshi bakaba bazi kwisomera bakaba basobanukiwe amategeko abayobora ni nayo mpamvu aho haba ibihugu byinshi abantu benshi muri icyo gihugu rusantaje niyo iyo barabize n'imiyoborere iba myiza cyangwa itaba myiza bagahindura ubutegetsi icya kabiri ni ugushishikariza n'abaturage kuko hari n'abize ariko batajya basoma amategeko hariyo n'abantu benshi ndetse harimo n'abanyamakuru batajya basoma bayise ku gusoma amategeko kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo nibaza rero yuko leta inzego zayo zashyira ingufu nyinshi mu kumenyekanisha amategeko mu kwerekana umuturage wahohotewe n'umuyobozi icyo agomba gukora no kuvuga ibihano bigomba kugufaye n'abantu nk'uko wabivuga hari abaturage batazi n'ayo mategeko abarengera batangwa batazi naho bagana icyanyuma nubwo abayobozi muri rusange hari benshi bakore akazi gatandukanye nibaza yuko byaba ari byiza leta ibigize inshingano zayo ikabwira abayobozi n'inzego zayo zitandukanye yuko ari akazi kabo guhugura abaturage cyane cyane mu mategeko ajyanye n'ibijyanye n'uburenganzira byabo, ari uburenganzira bw'ubutaka, ari uburenganzira bwo kutavogerwa, ari uburenganzira bwo kuvuga icyo batekereza.
Ndabashimiye cyane. Reka duhindure ngaho Profesa Kayumba, mukomoje ku bijyanye n'abanyamakuru twanabitangiriye, aho umunyamakuru wacu yavuze ko yavuganye n'abaturage bamwe na bamwe, hari n'abamubwiye ko kugira ngo bavuge agomba kubaha icyemezo kivuye mu rwego rw'ubuyobozi, hari n'abayobozi yagerageje gushaka banga kumusubiza.
Kuri telefone tugize amahirwe tubonye umunyamakuru n'umunyamategeko ni Bwana Robert Mugabe, umuyobozi w'ikinyamakuru The Great Lex Voice cyandikirwa mu Rwanda, ikinyamakuru cyandikwa mu Cyongereza ahanini. Bwana Robert Mugabe, mbanje kubasuhuza kandi ikaze ku Ijwi ry'Amerika, cyane ko twari twifuje kubabona kuva kare ntibyashoboka.
Ndabumva mwiriwe kare cyane.
Mwiriwe neza, murakomeye. Ntimwakurikiye neza ibyo twaganiye, hari ku kibazo cy'ubwisanzure bw'abaturage kugira ngo bavuge icyo bifuza kuvuga, ikibari ku mutima, iki kibazo cy'uko abanyamakuru bagerageje gushaka inkuru haba ku baturage haba ku bayobozi, bagahura n'inzitizi z'uko abantu batisanzuye. Muri make cyane mu kazi mukora, iki ni ikibazo kibangamiye abaturage, ni ikibazo abaturage bafite, ni ikibazo kibangamiye ndetse n'ubuyobozi cyangwa se intwaro rusange demokarasi.
Mbanje kugushimira kuba wifuze ko mpa muri iki kiganiro. Muri make, iyo abaturage b'icyo kibazo baragifite, cyane cyane ni bazi icyo kuvuga, bazi icyo bashaka, ariko nibavuga kandi suko yenda batazi uburenganzira bwabo nk'uko profesa yabivugaga, ariko cyane cyane ubona ari icyuho kiri hagati y'inzego z'igihugu, no kuvuga nabwo parlemari ishyira amategeko executive iyubahirize ngo hanyuma sosiyete sivile ibure. Sosiyete sivile yihari ni nayo yigisha uburenganzira bw'abaturage, niyo ibatinyura, niyo iharanira uburenganzira bwabo, noneho bityo igafatanya na leta mu kubaka, igafatanya n'inzego z'igihugu mu kubaka intwaro rusange ya demokarasi. Ariko icyo ni ikibazo gikomeye, kuba abaturage badashobora kuvuga, ukurayo mikro uri umunyamakuru, ibi niyo abibonye, ariko akarinda kugusaba icyangombwa kivuye mu buyobozi, cyangwa se nawe akirinda kugira ngo bitanurukaho akicecekera. Ni ibintu byinshi, ntabwo ari ikintu kimwe, ariko mbona bituruka henshi, kuba ari mu gihugu na sosiyete sivile, ubona igaragara ihari, n'ihari niyivugira iterambere, amajyambere, hamwe n'ibintu byagenda ariko mu bintu byo guharanira uburenganzira bwa muntu, imiryango usanga ihagaze kandi yigenga, iharanira kwishyira ukizana, kuvuga ibitekerezo byawe, kuvuga ikibazo cyawe ukagira ijambo rikumvikana, igitekerezo cyawe kikubahwa n'inzego z'ubuyobozi. Urumva keretse iyo leta ariyo yashyizeho umuyoboro wo kuvuga muvuga ibi, turaganira ibijyanye n'ibi ngibi, turabyumva, naho ubundi usanga abaturage hari icyuho gikomeye cyane.
Ye, reka tukigare ko mu kanya ihangane gato. Kuri telefone dufite abantu babiri baterefone, ngira ngo mashyireho icyarimwe hafi bavuge, ariko reka ngohereho Atanaze, uratwumva ikaza kuri ry'Amerika.
Ndabumva cyane, muragize neza, naho mwatwibagiye ngaho Nyarugusu.
Nyarugusu ntabwo ari ukubagirwa rwose, ahubwo turabatumiye namwe buri munsi. Noneho icyifuzo cyawe, icyiyumviro, igitekerezo?
Igitekerezo cyanjye muri demokarasi ni kuvuga, iyo abantu bagiye barasohora ibyo biyumvira, biratuma amahoro abaho, kuko iyo wumvise ikintu agishyikirije iratuma ufata ingingo yo kumuhumuriza cyangwa kumusobanurira. Ariko iyo umunyiganye cy'iyumviro, niho naho hafaye intambara kenshi, kuko naho cyaba cyari cyiza wari kimusiguriya neza mugabo ugacuvuga ngo numa mfihereye kuvuga, urumva intambara ikihera aho nyine umuntu akenyeza byinzi umutima. Kandi n'ibihugu bya Afurika mu ncamake atari ibari by'ibintu demokarasi, ngira tuvuge nka muri Tanzania turi naho nyine demokarasi si ukuvuga ngo biratomoye neza, kuko nta namwe hari ubwisanzure mu kuvuka. icyo nosaba nka perezida baka karere kose kwiyumvisha demokarasi bakamenya gutanga ijambo.
Turakumvise noneho ihangane gato niko atanaze turakumvise rwose twibutse abatwumva ko gusa ibyo tubwiye tubishyize ku mutima cyane kutubwira uri mu nkambi mpuzabarundi Nyarugusu muri Tanzania ni ikintu gikomeye cyane birumvikana ku buzima butoroshye ariko ijambo ryawe icyifuzo cyawe twizeye ko abayobozi abategetsi ubibwiye ko babyumvise gutanga ijambo kureka abaturage bakavuga icyo bari ku mutima. Clement nawe turakumva
murakoze cyane
ikaze kandi ku ijwi ry'America
murakoze cyane cyangwa hari nyine no kosefa Kayumba yagarutseho bitandukanye
yego
byanye no bisanzure mu Rwanda ko buhagaze mu by'ukuri ntabwo ari bushimeze neza ikibazo mbonamo ni uko abaturage ubwabo kuko yari gato ntabwo bakangurirwa kumenya uburenganzira bwabo
yego
kandi nabwo uburyo batanga amakuru kuko batazi bwa burenganzira bwabo yatanga bihisha bikandagira kuko batazi ko ari uburenganzira bwabo gutanga amakuru uko bashaka cyangwa kubitanga ibitekerezo haba mu ruhame cyangwa se mu itangazamakuru runaka. Icya gatatu ni uko nanone b'abanyamakuru nabo bashaka amakuru cyangwa se mu buryo bayakira ntabwo abenshi usanga badakoresha ikinyamwuga umuntu akaba azi ngo yenda akeneye amakuru urugero kuri meya ariko ugasanga agiye guca ku mukozi wo hasi kandi hariho umuntu reba agomba gukuraho amakuru aribyo.
Noneho reka tubihine Clement reka tubihine kubera ko turashaka kwijamba abantu benshi hano dufite impuguke twatumiye ebyiri hari umunyamakuru n'umunyamategeko Robert Mugabe dufite kandi Professor Kayumba Christopher n'umwari muri kaminuza reka mbahereho Robert Mugabe icyo iyo ngingo uyu Clement azamuye nk'umunyamakuru n'umunyamategeko muyivugaho iki muri make cyane.
Icya mbere ni uko kuvuga ngo abaturage nibaze uburenganzira bwabo yego ariko si bose mbona ibyo ari ukushyira abaturage bose mu gashebo kamwe atari byo. Icya kabiri kuvuga ngo abanyamakuru nibakora kinyamwuga ibyo simbyemera kuko kinyamwuga ninde uvuga ko ari kinyamwuga profesa abivuze kuko ari umwarimu kuko profeseri Kayumba Christopher abivuze kuko ari umwarimu wa kaminuza kandi wigisha itangazamakuru ntabyumva ariko aho buri muntu wese uri mu nzego za leta cyangwa se umuturage wiboneye ari we uvuga ngo ibitamunogeye ngo ni kinyamwuga kandi atazi ko itangazamakuru rikorwa mbona ari uko bisa nk'aho twese twigize ba muganga b'itangazamakuru kandi bitari byo bitari bikwiye. Icyo nimwo gushaka kuvuga hano sinshaka kuvuga yuko abanyamakuru ari abere ariko ndashaka kuvuga yuko cyane cyane bigoye kuba umunyamwuga uri muri sosiyete idafite ubunyamwuga itubahiriza n'ubunyamwuga.
Muri make n'ingingo muzamu ikomeye mpereye kubyo muvuze Robert Mugabe n'uriya Athanase uri Nyarugusu yakomojeho Professor Kayumba icyo bumvikanisha nawe mwakomojeho kare amategeko yemera nuko buri muturage buri munyagihugu afite uburenganzira afite n'inshingano zo kumenyesha abanyamakuru no kumenyesha ababishinzwe ibitagenda aho bari kugira ngo bikosorwe niko bihagaze.
Niko bihagaze ariko kanongeraho n'ibindi bintu bitatu kubijyanye n'ibyo ndetse Robert Ngare yavuze
yego
bijyanye no n'ikibazo ese abaturage bazi uburenganzira bwabo. Ndashaka kuvuga yuko yavuze ko n'ibyo abaturage bazi uburenganzira bwabo ariko ikibazo cyo kumenya ntitugire ngo nacyo tukishyire muri za nivo hariho kumenya muri rusange ngo mfite uburenganzira bwo kubaho mfite uburenganzira bwo kwitandura hariho urwego rwisumbuyeho rwo kumenya uvuga utugonda uburenganzira ndabufite ndetse mbuhabwa n'itegeko iri n'iri n'indi n'ubu no kumenya kwa gatatu iyo uburenganzira bubangamiwe njya aha n'aha n'aha urwa nyuma ni no kumenya yuko abayobozi n'umuturage muhemba. Iyo rero ufite ubwo bumenyi abaturage benshi bafite izo nzego z'ubumenyi enye nibo umuyobozi adashobora kupfa guhohotera umuturage. Rero nibaza rero yuko ubumenyi abaturage benshi bazi mu bwa rusange bufite uburenganzira atazi itegeko atazi icyo yakora atazi yuko n'umuyobozi amuhemba. Ikindi nshaka kongeraho
muri make
ni uko ibyo ubwo burenganzira ntabwo buhabwa gusa n'amategeko, nawe ugomba kuburanira icya nyuma. Kigali nubwo hano icyo Mugabe yavuze Kigali na sosiyete sivili, Robert Mugabe nawe arabizi yuko we ari muri za sosiyete sivili zirenze eshatu.
Ngiye ndabashimiye Profesa Kayumba.
Ndabashimiye namwe Bwana Robert Mugabe. Akanya gato twamaranye nubwo telefone zitadukundiye, namwe abatwumvise uyu munsi n'abagize uruhare mu kiganiro cyacu ndabashimiye. Mbatumira kandi mu bindi biganiro tuzabagezaho mu minsi iri imbere. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese mbifurije ibihe byiza.